This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ndiyabulisa ke kubaphulaphuli be Cape Radio Pulpit. Amen. Nibulisa ke ngumfundisi ke uGwengu kulesi sikhokhelo kule radio enhle kangaka. Sizofumana indaba ezimnandi ezililizwi likaThixo. Ayikho ke bazalwane into emnandi ngathi zindaba zombuso wezulu, indaba yokwamkelwa kukaYesu baphulaphuli basekhaya. Siphila ke kwixesha elibi, ixesha elibi, kodwa ke uncedwa umntu ukuthi abe noYesu ukwenzela into kokubana lithi izwe noba libi, kodwa kube kuhle kumntu obalekela kuYesu. Malibonke igama leNkosi. Bendinokuthi amanzi akwixesha loba ekraka, kodwa uThixo wethu ujula ilive phakathi emanzini, amanzi atshintshe. Akakraki kuthi sonke amanzi, kodwa amanzi wona ayakraka, afuna elo nalowo akhangele indlela yoba uza kuphelisa kanjani ukukraka kwamanzi. Icebo ke baphulaphuli basekhaya alikho ngaphandle koba ibe ngulo umntu asondele phaa kuYesu. Yesu kwazi ukwenza amanzi aphume kwisimo esingamkelekanga. Baphulaphuli basekhaya, siphila ke apho bazalwane kukubi. Siphuma ke kwinyanga yamanina endinokusho ndithi wuntshu 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 zimbokodwa. Untshu kube kuhle ukuba nani nasebandleni bebeqhibezela inkonzo yabo ngesande yokuqala yalenyanga kaSeptemba. Bebeqhibezela ke inkonzo yabo yomama ebimnandi, baphulaphuli ngendlela esisimanga inkonzo yomama. UThixo eyisikelele baphulaphuli basekhaya. Siyamthanda ke uYesu ongavumi ukuthi silingwe ngokungaphezu kwamandla ethu. Baphulaphuli ba Radio K Pulpit siphila ke apho namadoda ekwazi ukudlwengula abantwana angoneli lapha dlwengule nepartners ezizayo. Kaloku asivumelekanga baphulaphuli ukuthi akuvumelekanga ukuthi indoda izithathele ngolunya. Kuyanegotiatewa, kuyathethwa. IBhayibhile madoda bathandeni omama, ithi bomama thandani, ithi hloniphani ke otata. Okutsho ukuthi xa ngaba sihleli ke kwezo zinto, izinto zethu zonke zizawenzeka ngendlela esesidimeni nezimkholisayo uThixo. Kungabikho kukruthakrutheka, kungabikho mntu ofumana esa eabhyuzwa ngomnye, kodwa ibe ngulowo ayonwabele ikhampani yomnye. Malibongwe ke igama leNkosi. Ke sibone bazalwana into ezenzekayo namhlanje. Udibane nendoda isepolice station iyomangalela ukureythwa, ithi hayi iphetheke kakubi, kudlwengula ngowesifazane. Izimanga ezingangakhange zaba khona ngaphambili, nanokuthi owesifazane kuthiwe yeyi udlwengulwe ngumyeni. Izinto ezenzekayo baphulaphuli ezizenzeka emehlweni ethu thina abantu abaphila kweli xesha lokugqibela. Si-experience izimanga nje zezimangaliso ovele ungazi uba kanti umhlaba ungenwe yintoni. Baphulaphuli ubundlobongela busuke bagunya bawugonyamela umhlaba, apho abantwana bekwazi khona ukuthi bayobambisa abantu abadala abazali babo. Udibane nomntu owumama ekhala engena evantshini ubanjiswe kulo athi uyamzala, athandaza ethandazela ukuthi uThixo makamphe yena kodwa namhlanje uphenduke wangathi ulilishwa lento wayeyithandazela ngoba ukubambisa umzali andiqondi babazalwane kuyimpumelelo okanye mhlawumbe kuyilakhi kusisibusiso malibonke abale nkosi umbambisela into engabhadlanga bakhona ka bamushayo njengabe sithi bangabadlwengula ukwazi kaloku ukuthi udlwengule uphinde uexpect into obana usinde kubanjweni umele wena uyogcinwa kwesimnyama kulahlwa isitshixo kulahlwa isitshixo omphulaphula wasekhaya ngoba kaloku uzawuthi wawuphinde ubuye uphinde futhi urhalele uphinde mawuyiphinde laa nto wawuyenzile ngoba wena kuyabonakala uba awungomntu wakunegotiator wakucela ngumntu wokuzithathela asibafuni ke abantu abanjalo and no-government wethu akayithandi into yabantu abazithathelayo mphulaphula wasekhaya molweni bazalwane molweni baphulaphuli ngasike Thixo asincede kube khona uxolo phakathi kwabantwana nabazali kube khona inhloniphano ithi iBhayibhile umzali wakho nguThixo wokuqala xa umkhathaza kuphuma inyembezi emehlweni lo mpumelelo yakho wena unjengomuntu oyigxobhayo umele ubuyele kwisense zakho ubuyele engqondweni apho uyozithoba uthi mama ndikonile ndikukhalisile xa ufuna phofa ukuthi khawulungelwe yaphe bomini ngoba kuyenzeka ezinye izinto zivalwe zivaleke bese uzama ukuya phambili akuyeki phambili kanti iproblem kuvale iinyembezi zabazali baphulaphula ukhumbulani kaloku xa ithi iBhayibhile ikwayimithandazo yendoda ehlupha unkosikazi ayamkeleke ezulwini kukangakanani kwiinyembezi zomntu omdala xa ngaba zitheleka phantsi zikhongozelwa ingelosi umntwana ohlupha umzali wakhe endaweni yoba umntwana ibe nguye omhlekisayo umzali malibonke gaba lenkosi uzayifumana phi ke lo mntu insikelelo singabantu aba expecte insikelelo kusekuningi kumele sibhekane nako bazalwane ubomi busaqhubeka simele ke sibuqhube obubomi sibuqhube nenkosi sibuqhube nensikelelo ungaphuma ungaphila ubomi bokufikelela endaweni apho sithi hey hayi ubomi bam noba sesandelwa ngabantu abathatha intambo bazichome nje some of them awunothi uyabakhangela ukuthi inoba yintoni insusa yoba lo muntu ada decide i-decision athatha i-decision engolhlobo no uva izinto ezingamambeli kakuhle epha ehlabathini ukhangele ufuna uqonda ukuthi yintoni lebangela into kokubana wena izinto ukubonala into bana azikuhambeli ngendlela ubufuna ukuthi mazihambe ngakhona ukhangele ba akho bantu abakhalayo na emva kwakho khona abantwana esiphila phansi kwabo amen baxuthe izipaji zabantu abadala bahlaba abantu abadala bebizinto zabantu abadala lo muntu aphinda cinga into kokubana uzayifumana impumelelo yey mphulaphula seka asingabu othixo amen asinazwi right zakuqalekisa kodwa ndiyathanda ukuxelela zama ukuyozenzela uxolo nomuntu omhlukumezile uba mdala kunawe uba ngumzali kunawe ukuze indlela zakho mphulaphula zikwazi ukuphumelela otherwise uyawuphelelwa zimali usiye emagqirheni uthi mabakuvulele indlela kube mhlophe ngoba ziva uhamba ebumnyameni ngoba umntu wonke ongakwazi kumhlonipha umntu omkhulu kuye ilihlo likaThixo alimbheki lo muntu uThixo uyafulathela emntwini ongumhlukumezi wabanye abantu malibonke gaba lenkosi zingakuthambela kakuhle izinto ngoku ude ucinga into obana wena inobuqhashile emphulaphula nakanye awuqhashanga ithi iBhayibhile uThixo uyathula bese ngathi akakubonanga uducinga into obana nawe ulibele akalibali uThixo uThixo into kunayo uzeka kaka kukwade umsindo uyakunikeza ayalula intambo esenzela into obana ithe ubuyele kuzazini nekuziboneni ukuthi lento oyenzayo ayiyo eliyiyo uyalihlupa ihlabathi uyawuhlupa umndeni malibonke uyawuhlupa iphakade iphakade mphulaphulu wasekhaya ukhona for ukuze wena amen ithi bible sibe yikiwa asoze ube yikiwa kodwa uyawuba ngumuntu o creator inyembezi phezukwabantu xa ungamfuni Yesu ngoba uzawubacingela izinto ezirongo abantu abangathi bayaphumelela uzawubacingela izinto ezirongo abantu abangathi bafumana imali uzamane nendlela yokuyicutha le blessing uThixo abanikeze yona kanti yakho wena wayilahla ngoba wenze kakubi phakathi kwabantu abe umntu owenza kakubi phakathi kwabantu sibabonile abanye betshiswa ngabantu sibe nosizi abanye babethwa hayi kukwenza kwakhe choice ayikhethile phezu komhlaba ukuthi yena kanti ephila nje uzawuphila phansi kwale choice zikhona ke choice ezirongo alibongigabale kubona ba lo muntu kodwa noba ukuthiwa uyakhetha kodwa hey ukhethe kakubi ukhethe wrongo ngobomi bakhe ukhethe ubugebenga ungabe sisigebenga abantu xa bekusiza wena bayibaleka indlela ngoba kuza i-ghost yabo mphulaphulo wasekhaya mhlawumbe make sibhekene iBhayibhile ezawukwazi ukuthi icacise even more ngokuthi simele silunge phambi koThixo sizawufunda ngencwadi ke kaIsaya mhlawumbe abantu bancaniwe njengoba besenza zonke ezizimanga nje kodwa masive ba uthini Isaya ngabantu abancaniwe Isaya ke 51:55 uverse ke ngu1 ake ndifunde ke ngokokubhaliwe ke baphulaphule ithi ke apha uverse 1 kodwa ke isihloko sithi insikelelo zomnqophiso omtsha owenziwa nguYehova athi uverse 1 wenani nonke nina ninxaniwe izani emanzini nabangenamali izani thengani nidle izani thengani iwine namasi ningenamali athi verse 2 yini na ukuba nilinganisele imali ngento engesonka nokuxelenga kwenu ngento engahlutisiyo phulaphulani kum ninyameke nidle okulungileyo mphefumulo wenu uchamle ukutyeba thobani indlebe zenu nize kumvuyani uphile mphefumulo wenu ndenze umqophiso ongunaphakade nani inceba zikaDavide ezinyanisekileyo yabona ndimenze ingqina ezizweni inganga nomwisimthetho ezizweni yabona uyakubiza uhlanga ongalwazi uhlanga ongakwaziyo wena lugidimele wena ngenxa kaYehova uThixo wakho ngenxa yoyingcwele kaIsrayeli kuba ukuhombisile baphulaphula basekhaya ndithanda mna ukuhlala mhlambe ndiqinzelele kulandawo ethi wenani nonke nina ninxaniwe nxaniweyo izani emanzini nabangenamali izani thengani nidle izani thengani iwine namasi ningenani ningenamali niyayiva le nto baphulaphula apha ke nguIsaya lo ubhala lencwadi ubiza abantu ekubonakala into kokubana bekuba khona amaxesha athi umuntu lo aze asele kunyanzeleke uba makayokhupha imali athenge ngoba kubonakala ukuthi ibingekho into ezawuza free bayasokola abantu abananto yakupheka ngoba amanzi bazalwane siyazi uba eyona nto ebaluleke ngendlela emangalisayo kodwa abantu bebeyikhuphela imali uyafika uYesu uthi wenani nonke nina eninxaniweyo enomile uyababona uyabazi ba bancaniwe laba bantu uthi wozani nizosela izani nizosela free of charge nizosela amanzi othuba uwaselile ungaphindu unxanwe naphakade watsho mos kwintombi yomsamaria xa wayicela amasi kubonakala into bana le ntombi yomsamaria izimisele ukumbandeza amanzi uYesu wathi uba ngaba ubusazi intombazana ndini uba ngubani lo ocela amanzi kuye unge wena ucele amanzi kuye malibonke igama lenkosi molweni baphulaphuli basekhaya wozani siyasiya kukhona unxano baphulaphuli umuntu aye abulaleke enxanwe lulo ubona bachintiko lo muntu usonxanweni futhi akanxanelwanga namanzi asendlini akhiwe tepini kodwa ngoku unxanelwe into egqethileyo enyameni esemphefumulweni othu nobu waselile amanzi agcwele isiso kodwa luqhubeka unxano umva umuntu ethi hey umoya wami unxaniwe khona lento edingekayo ngoba umoya bazalwane noba singatshona ngapha sitshone ngapha uyamdinga uYesu ayikho into eselwa ngumoya ngaphandle koba usele izwi likaThixo elikuphila okuphakade wozosela ke kulo mzalwane alibonke amanikoni njengoba usela zonke izinto oziselayo nje kodwa awaneli zizo ufila like to sell more and more mphulaphula wasekhaya hey khona uselo ngathi ubungalusela wonele emoyeni kubaleka amadimoni kubaleka amagqirha kubaleka impundulu sihambele kude izinto ezimdaka ku ngenxa yoba usuke wasela oluselo ethi iBhayibhile ayifunda ngapha kwincwadi ze New Testament babesela kwiliwa elalibalandela yelo liwa elinguYesu uYesu bazalwane uthi umhlabelelo uliliwa laphakade masizosela ke kulamanzi bazalwane subalekela kude dadwethu uYesu uyakunikeza amanzi hey awukwenza ungasabi ngumchachazwa uchachazwe lihlabathi ungachachazwa zizinto zehlabathi kodwa uphila impilo impilo yobumnandi uphila impilo apho impilo yokungazisoli ngoba umntono Yesu akazisoli uThixo uhlala kuye uYesu ahlale kulomuntu ibe ngulomuntu mzalwane ayiva kuye xa seyigcwele apha kuye le nto yaphezulu arhalele sengase nalowo ayifumane ngoba le nto xa siyifumene bazalwane ayibenzi abantu babe nomona khona uYesu umphulaphula ulo amiswa nguye Isaya apha uthi wozani nonke nina eningenamali izani nizosela akudinga imali yakho nonemali nongenamali ngoba kuyenzeka uyithenga ikani libe likhulu u5 liter 25 liter wamanzi uzama into yokubana uzawuzihlutisa kodwa ngaphaya kwalo 25 liter yamanzi unxanwe ngoba umphefumlo wona awasela amanzi asemthombeni namanzi asetepini kodwa usela amazwi amanzi alilizwi likaThixo uyawufumana ukuphila mphulaphula uyawufumana ubomi uyawufumana indlela uyawufumana hey uyawuhlala kamnandi phezu komhlaba uhlala impilo yomuntu ongazisoliyo ngoba uhleli kuyo uYesu uYesu uhleli kulomuntu alibonke abale nkosi we uYesu uyaze wenza ukulunga phezu komhlaba ekwenza ngalomuntu uyawuba ngumuntu othandwayo ngabantu kuyenzeka mphulaphula ube ngumuntu uduzibuza umbuzo kanti kwenzeke ntoni uba mna ndibe ngumuntu ongathandwa ngabantu bese ngathi ndinomgqwaliso hey xa usiza kuYesu lo mgqwaliso uyaphela I need into ba kuthiwe hey uyothatha izinto uzama ukuzenza into ba mawube ngumuntu obeautiful kodwa uYesu xa umamkela mzalwane uyawulungisa umzimba wakho uyabulungisa ubuso bakho uyayilungisa ilife yakho uyayilungisa ifuture yakho malibonke igama lenkosi uyahlambeka umntono Yesu ndinabantu endibaziyo mna apha ebandleni abafika mzalwane ubona into obana chini lo mntu bendithi ungumntu amen ongathi unengxaki xa umjongile kanti hey no zingxaki empeleni zokungabi na Yesu wathi akuthola uYesu mzalwane wabonakala bachini kwangasi sifundiswa esi singenaye no 10 kodwa uThixo uyamphucula umntu siyaphuculwa uThixo anisikelele baphulaphuli uThixo anithande kakuhle aniphathe ngenceba siphinde sibonane nini bobantu kwethu uThixo aniphathe kakuhle anenze sprutsi baphulaphuli beRadio Cape Pulpit sidibane ke kwixesha elizayo God bless you amen.
This insert was brought to you by Radio Cape Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit capepulpit.co.za.